ukumbuke kinachoniumiza mwenzako. Unapolia chozi nsifute, mapenzi sidhani mimi, ilichobaki ni uadui. Unaona utamani kwa nini, kweli maziwa nimegeuka tui. Nami nina moyo, yapita miaka mingi sijakona. Nami nina moyo mama, upate siku moja uje niona. Nami nina moyo, yapita miaka mingi sijakona. Nami nina moyo mama, ungalisema neno moja ningekuona. Mwenzako sura yangu, oh sura yangu, ama moyo wangu mie, oh moyo wangu. Mwenzako sura yangu, oh sura yangu, ama moyo wangu mie, oh moyo wangu.
Sickness, 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 swallow me. Call me, yes, and you are dumping me. In this wicked world, baby, everyone needs a company. My heart bleeds for your love. Girl, I bleed for your love. Me can imagine if you know there with me or what I'm starting. I can't imagine you in my life, girl, or what I'm starting. Nikiwa na wemaza kondo na bona, na nikilala usiko toto ni nakona. Ukipata mafua, mina pata gaoma. I wanna be your lover and your friend and your owner.
Kwa mawazo silali mama yangu, basi rudi kwa. Natamani ulitaje jina langu, makusudi kwa. Nami nina moyo, yapita miaka mingi sijakona. Nami nina moyo mama, upate siku moja uje niona. Nami nina moyo, yapita miaka mingi sijakona. Nami nina moyo mama, ungalisema neno moja ningekuona.
Mwenzako sura yangu, oh sura yangu, ama moyo wangu mie, oh moyo wangu. Mwenzako sura yangu, oh sura yangu, ama moyo wangu mie, oh moyo wangu.
Nimefuta na mabaya yako, sikutishi mikinyago wako. Inachotamani uwepo wako, kwenye nafsi uko peke yako.